ite kumulala Wei wanyanya utui ni wao dhangale Kwa inara shambiki wanesi okie Ine makosa tuya inandanzi Tuendete kumulala Mwei wanyanya utuini wao dhangale Kwa inara shambiki wanesi okie Ine makosa tuya inandanzi sini.